Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Moshka mkoa wa Kilimanjaro, kwa jinsi wanavuwaka wala siulizi mingaro. Wachumba kama Rwanda, nazuga kama mshamba. Mana, watu wanavuta kama kamba. Wana wakisizi wanaambiana maisha. Hatupasiani mpira, tunapasiana lighter. Mwendo ni kuwa high, hatupati kindezi. Paka uno squeezy ana kitambi cha fegi. Sendi counter kupiga shot na ugopa kuchoka. Mbona Scooby amezama na amegoma kutoka. Wote wanaocheza wametoka kumoka. Na washauri wachinje waliochoka kunyonga. Feli huo moshu kitoa unashangaza. Usivute shisha, mkuwa mkoa kakataza. Na kiukweli mwenzenu ustoki umu. Bebe, wambie wenzio niko smoking room.
Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room. Utanikuta smoking room.
Yeah. Dr. Unju. Nani aligundua huu mradi, ni ngumu hadi. Nani alimbless Chibena na huu mtaji, ni ngumu kazi. Polisi nao wako na sisi. Oya mwambieni mami, wengine hatuna ofisi. Tumejiajiri wenyewe na dili zenyewe. Paka uongee na mkubugura utafsiri mwenyewe. Napenda wao ni wote mnanijali. Mna vinjari, smoking room na vimwari. Itisha mzuka wa Bob Somadi Ali. Ali choki aja choka ni kama mamedi Ali. Aliyetutoka ikiwa fast na wana tukimoka. Na Adamo, Chanti, Lubombo na Siga Nyota. Oh, nikana muna Snoop Dogg aki smoke na vichecho kimpa book job. Najua unapagawa na maskanka. Tukutane smoking vunka wasomi bookshop.
Utanikuta smoking room. 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 Utanikuta smoking room.
Yeah. Wanaboreka na moshu wa mtu mwingine. Paka na tamani sometime kitu changu nkizime. Smoking room, wala somara pengine. Loniko na songa na niki tunawaka usipime. Na saga sum na simsaga sum. Lona pigia story simoko na sema kuwa na saga ndum. Siri raga boom, mweli mikaji ndo mana na nita mweli mishaji. Na ndona paza huu. Ayo na rap kama Pusha T. Smoking room ra watu na warusha mi. Nazungusha weed japo sivutu tazani. Pusha maskani lokitane na izungusha pee. Powder ilipo kishikaji la usoba. Kama sikuwa kwenye party ya maji maji ya songa. Naitaji maji na goma. So weed ilalo pia naitaji taji na gomba.
Utanikuta smoking. Utanikuta smoking. Utanikuta smoking. Utanikuta smoking. Utanikuta smoking. Utanikuta smoking. Utanikuta